Baby, I've too many, let's see your issue. You're so I can find you to kago man. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda sani. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikami.
Baby, I've too many, let's see your issue. You're so I can find you to kago man. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda sani. Please get in this baby,
mita ya kati kuladi kufosi. Ugali dengu sinaza ya fosi. Mabraza meni zao good time. Wanakumezea mate. Unajua mchizi baro sometime. Wanapambana wakukate. Usifanye hivyo. Taniumisa moyo. Kifanya hivyo bebe. Ila kona nta unasuko.
Kinacha upendo zawadi. Siwaze kusukiza. Mapigo ya moyo ya niko nidari. Oya la unaumiza.
Mdo mume univumilie. Siwezi kukukana bora utulie.
Baby when you Romeo, I'm your Juliet. Sinivuruge mindilie.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe so ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda sani. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikami.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe so ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda sani. Please get in this baby, call me.
Unapigo za kishua, metobo apua. Kiongi wanavantazama kama uja nijua.
Sije ni kwe pami, uka nikata.
Yo ni shai, misha wai, kuche misha mawe. Waka ni umiza nkaji, kaza sipagawe.
Baby I'm trying, I'm trying. Losing my way, siwezi jaribu kukuwacha.
Kana bora utulie.
Baby when you Romeo, I'm your Juliet. Usinivuruge mindilie.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe so ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda sani. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikami.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe so ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda sani.